wenkulukulu wena wazi siqala nesiphetho wentanda nenhle bathu makhothwa ngumina wami kodwa intanda lefana nami yokhothwa ngubani na mina ngibeka kuwe konke phambi kwakho Nkosi wenkulukulu wena wazi siqala nesiphetho intanda nenhle bathu makhothwa ngumina wami kodwa intanda lefana nami yokhothwa ngubani na mina ngibeka kuwe konke phambi kwakho Nkosi. Yebo Nkulunkulu wena wazi siqala nesiphetho intanda nenhle bathu makhothwa ngumina wentanda lefana nami yokhothwa ngubani na unyakhala ngikhalela umama ngabe ngiyathula ukuba khona into efana nayo mama ayikho into efana nomama kulemithi ngabe ngiyathula ukuba khona into efana nayo ayikho into efana nomama ngabe ngiyathula ukuba khona into efana nayo mama ayikho into efana nomama kulemithi
umama welibuti
Let's go.